yuwezi eleza. Na kumbu 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 lako wakia binadamu yuwezi elewa. Leo tembea juu ya maji, kesho unatawanyisha maji. So I will tell you, tell you somebody about you. Ukinena mapepo ya toweka, mapepo ya toweka. Ukinena viwete wajiweza, viwete wajiweza. Take control. Shower, shower, bless my soul. Bless my soul. Mvile nani bembeleza, nani bembeleza. Aneno lako chakula kwenye meza, chakula kwenye meza. Ukinena mapepo ya toweka, mapepo ya toweka. Ukinena viwete wajiweza.
Tania, maisha fumduka vile nili dania. Na laba taongezea dania. Wea mini kweli Yesu ndonjia. Niko na Kristo wazito, huyu Yesu mwanzo mwisho. Na Kristo wazito, muuliza DJ Mvito.
Tuko dania.
Take ya punda. Hey madam, watch your story quite some na kam. Ebu okoka salvation ni tam. Ali daddy mambo ikawa done. It's over, we are done. Bumba, Christo bumba. Anafanya roho yangu inadunda. Sasa we wachana na dumba. Juu ya sante ya dunia ndio take ya punda.
Tuko tuko dania. Little light of mine, I'm gonna let it shine.
DJ Mash. Boom bya.
Oh nana, eh, I take it. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Excuse me, nina, wake up, wake up. Wake up, na 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 na, wake up, eh. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, eh. Kama zakayo alipanda sikamo. Nini nani nisi wani to the moon. Nina panda nikisema you're the one and I love you, oh yo, eh. Unawashata, unaweka chini. Swali ni unataka imulike nini. Hita yangu siweki chini. I'ma put it up, oh yo, eh. I'ma put it up. Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. See you tuning in now. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, weka tu na weka tu eh. Bila wewe misi wezi weka tu. Niki wachini we unani weka tu. Italanta umenipa bure tu. And I love you, oh yo eh, yes. Umenipa kibali ukasema niwe ta duniani. Na gita yangu siweki chini. I'ma put it up for yo yeah.
I'ma put it up. I'ma put it up.
Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. I'ma put it up, I'ma put it up, I'ma put it up, I'ma put it up, I'ma put it up for you.
Yalala, rent imepanda pia wax imekalala. Koma zina bamba town bilip wasi wazazi wanatina mababi. Wanataka money hawataki hii money. Inaponya, inalinda, inakupa nguvu. Life bila jabu da utakula ngumu. Utakula utalalala. Life bila Christ baze utakula ngumu.
Nishampata Yesu.
Sionekani kwanza masande. Ukinikosa mtaani mina kamande. Tuko mahali
kanisani.
Neno tu, neno tu. Hubiri, hubire.
Nachachisha, nachachisha. Nachachisha, nachachisha. Nachachisha, nachachisha. Injili kila kona nitafikisha. Nachachisha, nachachisha. Nachachisha, nachachisha. Nachachisha, nachachisha.
Nachachisha, huduma mpaka ime. Nachachisha, injile mpaka nwape. Nachachisha, katembe, katembe. Chacha, hapa, hata jasho iwatoke kwa makwapa. Lazima Yesu julikane nisha hapa. Neno itabidi nwape hapo nitawapata.
Narauni hii tunafikisha kwa madonda. Wanganya zao, speaker zao zitagonga. Hata mitandao wapate kwa simu zao. Tukisonga na yotu
tu. Nachachisha, nachachisha.
Mwenye mamlaka ni wewe, mwenye nguvu ni wewe. Ikiwa na wewe, sitatishika kamwe. Mwenye kubariki ni wewe, kuinua ni wewe. Ikiwa na wewe, sitakuwa na kiwewe. Majaribu ya kika nitete, mashida ya kija niondole. Wewe ndiwe mtetezi wangu, mlango nikibisha nifungulie. Nikiwa kwa kiza nimulikie. Wewe ndiwe msaidizi wangu, eh. Nikiwa nawe niko sawa.
Nikiwa nawe niko sawa, sawa, eh.
Nikiwa nawe niko sawa.
Nikiwa nawe niko sawa, sawa, eh.
Shetani akileta ngomo,
niko sawa, eh.
Na akileta zogo,
niko sawa, eh.
Nikiwa nawe niko sawa.
Nikiwa nawe niko sawa, sawa, eh.
Mambo mbaya.
Nikiwa nawe niko sawa.
Nikiwa nawe niko sawa, sawa, eh.
Shetani akileta ngomo,
niko sawa, eh.
Na akileta zogo,
niko sawa,
sioni atendayo
vitima
elewa kwani sifa kutenda sioni atendayo matendo mema ninafaa kutenda sioni atendayo elewa kwani sifa kutenda sioni atendayo ama sioni masi masi ndani ya masi ama sioni masi ama
dancers in a the tune. Even his minion play the tune after tune. There's a tune. Hakuna pressure kwa tune. Nuki pata dom the list is a tune. Ebu imagine. Yes, wali tembea juu ya maji. Can you imagine? Akitembea kwa kwa itakuwaje. Please imagine. Shida zako zote tamaliza. Watch a pressure now relax. Anaweza cheza tune.
Kunande. Kunande.
He'll do for you.
Kunande.
Chini ya mekuanda hey, siku fiti Yesu wakikuja wewe jua hakupiti.
Shinda,
shinda. Yeye kila kitu iko fiti. Shetani ya siku kalie wewe siyo kiti.
Kuna Kunande Kunande
He'll do for oh. you
Kunande Kunande
Chunga tutado
Wanuliza hati hati tuko happy hao Tuko hai hai na siyo ya happy yao Ipi yetu safi siyo kama ya farao Litoka bye bye tuna Yesu kama kawa
Bado ni mapema Hatuja ansa hata kupika dema Uko kwa kiti lakini umehema Wale wa taxi leo mtatema
Wanasema eti happy bangi Uko kone wa super amate Izo sisi joa zitu bambi Yesu kuna rasema
Mahali kuna Yesu ai ndo mimi najinai Didi 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 dai Mahali kuna Yesu ai ndo mimi najinai
Na 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 mimi najinai Na 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 mimi najinai
The other day nilipatana na Satan nikielekea ibada akadai raf mbona unakazana hizi baraka zako zimekasana I'm like bla 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 skiza I trust Jesus ananilinda hata nikila la 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 J-Fab in 3 2 1 go
praise God everybody burn down corruption praise God everybody burn down abortion praise God everybody burn fornication praise God and everybody dash away your condemn praise God get the youth a dash marwa praise God and every man has a problem
yo
you see me back with a remix we coming back with a remix we kick it back with a remix we coming back with a
Okay, we back kwenye hip beat again Originally weza we had to remix again
Oh, aye, it went out of 10
Nigga, it's a kicky but still it a trend
La 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 la
You better praise him
La 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 la
Aliku louder
La la
starting it, could you stop fronting? Back in the yard and what we do is non-profit. Hey, they can't stop it. Hit to me stuffy moto na kani kuzima magic baptist.
Tuko kwa pilka pilka ya kufika mbali, okay. Tuna skika streets, check his sticker matri, yeah. Nani power ya Jesus, si cannabis, hits tunapika wana eat nani
la 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 la.
Na babu na siyo wa embakasi. Yesu wakinita mimi huyo na jakasi. Shetani amefura kama nazi. Minafuata Yesu kamkia kwa farasi. Nilifundishwa na babu na siyo wa embakasi.
Anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana. Shetani anajipuliza, anajipuliza, anajipuliza sana.
Umenishika hauni yakshi, kwanza unanidunga makaimati.
Hatuwa rafiki wa dhati, ingawa sometime napotana na umati. Kama tuda na kuuza bei dhati we wa dhati. Umenishika hauni yakshi, kwanza unanidunga makaimati.
Tulia tuli, tuli, tuli za shetani misi kuli, 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 yeah. Na kafunga kaki fuli, 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 DK kwenye bed.
Ajawai, ajawai, ajawai ni angusha.
Ajawai,
ajawai, bahati bahati tani.
Ajawai, ajawai,
ajawai. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye nisi kunundie baba. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye mini kunundie baba.
Ndogo ndogo
ndogo
hizi vitu ndogo ndogo
ndogo
hizi vitu ndogo ndogo
ndogo
hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
Sukari kipanda na unga hizo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga hizo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo hizo vitu ndogo.
Day, unajua bila Yesu ni tiki day. Mimi bahati day. Nakwambia shida zako ni ndogo day. Anakucheki day every day. Ukicomplain jia holiday. Izo vitu ndogo day. Mbele yake dogo dogo kama ode day. Na unashinda ukilia kusota izo vitu ndogo. Kaburini alishinda hata kibo hizo vitu ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo.
At the end of the road, though the walk is tough, si jafa moyo. Natamani sana future.
DJ Mash.
Still alive.
Mambo Mbaya.
Now na mwangaza at the end of the road. Though the walk is tough, sijafa moyo. Natamani sana future, and so I'm on the go. I'm never gonna give up, I got to keep hope alive. Eyes on the prize, last magnifique. And with God by my side, last man is shinde. Yeah. Whoa, whoa. Last man is fike, fike. Yeah. Whoa, whoa. Last man is shinde. I'm a soldier. Tuna, tuna songa.
Songa,
songa,
songa.
Oh, oh, juu. Whoa. Guide us, papa. I'm a soldier. Tuna, tuna songa.
Songa,
songa,
songa.
Oh, oh, juu. A lot of obstacles along the way. I pray to the Father, take them away. And bring on a big smile upon my face. Cause I've got a feeling I'll make it someday. Eyes on the prize, last magnifique. And with God by my side, last man is shinde. Fike, fike, yeah. Uo, uo, last man is shinde. I'm a soldier. Tuna, tuna songa.
Songa,
songa,
songa.
Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, we've been called for to show His excellence. Hey, all of it.
Believers anthem. Come on, let's go.
We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor.
See,
I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am.
Hey. Every
wonder. Ting-a-ling-a-ling, touch bell a ring. Ting-a-ling-a-ling, touch bell a ring. Ting-a-ling-a-ling. David Wonder. David Wonder. Wonder.
What is the power?
EDP Records.
Ting-a-ling-a-ling, touch bell a ring. Ting-a-ling-a-ling, touch bell a ring. Ting-a-ling-a-ling. David Wonder. Anakukol, eti uko bize. Anakukol, eti uko bize. Anakukol, eti uko bize. Ukipata missed call, please call back. Ukipata missed call, please call back. Ukipata missed call, please call back. Unasema misina dambi misinsina. Kila siku mabinti na nitumvinyo mate kila kando ni nyama na sima. Unasema misina dambi misinsina. Sina tamaya mafisi na nitumvinyo mate kila kando ni nyama na sima. Na Yesu wana tuita tena kila kabila. Mkamba mtaita hata muwa chamila. Dunia tunapita in your time. Tingalingaling, church bell a ring. Tingalingaling, church bell a ring. Tingalingaling, David Wonder. Anakukol, eti uko bize. Anakukol, eti uko bize. Anakukol, eti uko bize. Ukipata miss call, please call back. 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 Don't you try to see if I can go. Don't give me jump up, I'm in over you go. Just let go. Cause my God is all. Sasa niko viti, vile nimengara. Na jina lako baba. Sasa niko viti, vile nimengara. Na jina lako baba. Sasa niko viti, vile nimengara. Na jina lako baba. Sasa niko viti, vile nimengara. Na jina lako baba. Nipe dakika, niseme samahani. Dakika, niseme shukurani. Babu meniosha, osha, osha, osha. Ukaringanisha, risha, risha, risha. Babu meniosha, osha, osha, osha. Ukaringanisha, risha, risha, risha. Sema thanks for life, yeah, yeah. Nah, sijawai sema you're so kind to me, yeah. Sijawai take some of my time kusema I'm so thankful. Sijawai take some of my time kusema you're so faithful. Sasa niko fiti,
vile nimengara.
Kwa jina lako baba. Sasa niko fiti, vile nimengara. Kwa jina lako baba. Sasa niko fiti, vile nimengara. Kujina lako baba. Sasa niko fiti, vile nimengara. Kujina lako baba. Nipe dakika, niseme samahani.
Unitilie dharau.
Nipe dakika, niseme shukrani.
Unitilie dharau.
Meniosha, osha, osha.
Unitilie dharau. Mimi binadamu, umesahau. Unaishi kwa damu. Naishi kwa imani. Mbele zako mimi sina haki. Mbele zako mimi mwenye hadhi. Fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe. Fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe. Mimi mwanake usiku nitalala mbele zako Maulana. Sote tuko sawa. Mimi mwanake usiku nitalala. Ulinipuuza mie, yeti sifai kuwa na we. Uliniona mie, yeti hatia kula na we. Sani moja, tulipotiliwa chakula. Nyumba moja, tulipofa kuishi pamoja. Wema wake taji la upendo juu yangu. Ndani yake vikubwa na uoga vyote upewa kimya.
Imebidi nkupe yangu kwa utaiyosha na damu. Niwe mkristo rache taambia nini watu. Lazima unikamate ndio nispitizi wa watu.
DJ Mash.
wafu imebidi nkupe yangu kwa utaiyosha na damu. Niwe mkristo rache tambia nini watu, lazima unikamate ndio nispitizi mawatu. Flow ukitaka na ileta like this, ukitaka pia in English I switch it up like this. Kima ain't nobody else doing it like this. Aren't you glad we were made in this invention like this?
Umeni kamatan, vi watagwan badadan. Umeni pama fan, wambia show kwa satan. Zero fan, natulia kwako iko fan. Niko kwa shule yako minalandu.
Shida,
shika mata 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 bila kuhata na hata. Nikilala wewe nuna kuota na kuota. Memba vile ule ni yokota, vile ule ni fia kulikota.
Tuwa mare mare mare, anasema vile hare mekua kare. Na si pia we ero unajua venye tunachomeka na hii jua. Siwe ndio limba mma ha, inanibamba dhomi mkamba ha, nasikia unang... Tuwa mare mare, anasema vile hare mekua kare. Na si pia we ero unajua venye tunachomeka na hii jua. Siwe ndio limba mma ha, inanibamba dhomi mkamba ha, nasikia unangoma mpya. Hebu leta hiyo chorus 20
and I'm feeling some type of way.
Tuna sina flight, itabidi nimekuwa polite. Ama niambiwe mini alike. Suna anza story zingine za ovyo. Napenda makonkodi, napenda wase wa rodi. Na cheki wase wa sodi. Sina shida na anybody ulisikia ile story ya huda. Angeokoka ingekuwa na ushuhuda. Siwe ndo limba mba ha, hauna fair but umeni bamba ha, nasikia unangoma mpea. So leta hiyo chorus tuwe.
Fuate mimi. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine.
Wako
unafatili zinifuate mimi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Shaka. Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Messi fino ni fuata 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 fuata. Evo la kitu ai koni fuata mina kata. Enemies fuata tabu koda na waskata. Enemies fuata tabu koda na waskata. Music tu kana baraka. Uwe ma sosa kwa sosa kaka. Ide tunatoka mbele kesi tunaka. Ide tunatoka
Oh, nipe nguvu badilisha hata sangu nia. Umenilinda toka mwanzo niku sasa gia. Nipe new ideas, this always fagia. Fagia! Semi yo mbosa njia. Nipe nguvu badilisha hata sangu nia. Umenilinda toka mwanzo niku sasa gia.